banjo tuna banjo tuna banjo tuna debede tuna banjo tuna banjo tuna banjo tuna debede tuna banjo tuna banjo tuna banjo tuna debede 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 Skylo kadem kana ringa kana dai kakovajo raki comes tingoni nakuta ni mtaro moro siku aso moro ni upedi udunga luku dula zimekubali chapa dem stari angie kizani chore akishajipa maaba ijenge wanya oringa ni sura matope agoro manguna wote washa team stari mekubali maze si uroki
tingisha baby tingisha 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 baby tingisha tingisha you make me crazy baby tingisha tingisha you make me chizzy Bebe tingisha tingisha Tuna kamno baya watu cheki kama kila Tukidunda sana tunadungia makila Madenge wako rada wamekampwa kilisha Wamedunda dunda wamenyanya nyanya
Kamstingo ni kudigi wikendi ukiwai na kubeng Mafisi wachunge wakikamvurugu Watapigwa mabare wapige manduru Suru wakidini kuvali ya dera Figa namba na nena shipu ya vera Mana idi alisha aziza Chichuma waone flesh imnazo Jinsi imnazo zipe Pepeta, 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 pepeta,
Nimeso nikipite wanaangalia Maluksi kwa moto tumepigilia Mbogi imeiva wanashangilia Saja mbele mbele tumeaminia Kingale kimashasha tunawasha piha Mahagazi kwa moto tunachapa mpira Kijaba kimajani tunachana mia Tunachapa mia, tunachana mia
Mimi singi cha sitima Ma, kuna shidano nitadunga Nga, kula rumba bila jasho Oh, kwenye goda nimedunga clocks Ah, budha, budha Sifu, busi, yalala, mindi ogururu Nugu, mende, chawa, funza, kunguni Wote wanadhogania Sufuria ni ya kupiku gali Nare ni ya kuwasa bosa Dudi, 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 atodi Dudi, 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 atodi Dudi, 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 atodi Tuko moto siyo noto iki bambu ngeza koko Shiko moto liko lojo chukwa tuku pigi foto Niko mbera tuku jemba tuki zorora Kingu aleki miti tumingia